Mama Rosalia 20 records producer Nico pale kwenye beats awadigira muliwa awanyola waliwa saba menye katuliwa tukone mishiki baka kubude buchana yaka chumadawa
madawa eh madawa madawa eh madawa madawa mchetu chakale wawawa anzi ya machakaza baka kumacha madawa eh madawa madawa eh madawa madawa mchetu chakale wawawa anzi ya machakaza baka kumacha
wachumayana na kumtona mumwaka chivala chakunja tuino kuchika tuzene misi maritu wakala kuseleka liruza wakazi wana hinyeze nguluka mchidongo wabusunga kwa tabloka anyakanga kukwata kwa tuwala yukimuka lilipasa kama tafanga toku zemoloka MJ jaila kuwa dance ya breaker kamba kuile wakambe ndeso trucker kuponza wazi wede kwa poseza sticker empala na zaba ntutezi kwa mmaka mnyugande no tuina nkayana zetaka tuwala kunywa mzoko tamasa kachuka
madawa eh madawa madawa eh madawa madawa mchetu chakale wawawa anzi ya machakaza paka kumacha madawa eh madawa madawa eh madawa madawa mchetu chakale wawawa anzi ya machakaza paka kumacha
kila kineta maja zikuredisi ya kuola kamirako professional doctor very respectable mathematics teacher somesa very radical mufulani mukrismas ya liya mkoko military nge ingira tuko wanye mboko onyole mungi mwara genda mbako tebana tuwa luku sanji tuchikwa teko okera mchiboro zegera mchitoko anonya kabina genema mwefako onkubye demu na mayombako mabera nsoro kuwa na uolieko amazina kwa muleme mwana lagako onkwata mchiuno ngabaza nyasonko kubakezi nsezi singa kuwa visoko buliwe nkuwa weta olu sandaga nseko mubala wentula mvimbanga senkoko wanendi kumuli mzigala mkulo wasako tuve muta unetuchakarile mwensiko chivulongo ngenda soko na luchiko nange mkuyimba nsoko na kachiko
madawa eh madawa madawa eh madawa madawa mchetu chakale wawawa anzi ya machakaza paka kumacha madawa eh madawa madawa eh madawa madawa mchetu chakale wawawa anzi ya machakaza paka kumacha
emikolo java nitoleza fujo sadanga kwase po esa nechikajo otuya na mundongo teka kwa chucho ebisele bisinga binyanyabera bulijo promota ida tera nyokole ntujo omwana kanguye wabula kana kakonjo msosaiti tera gara waina karokojo itangeza nguba mifumira mulujo wena wena wembeira sura kakachijo banku bira nyoru sura chikalijo omwana tana tuba de bantu ala katujo western yana koko sanga bulujo kamba sanjwe mureko kubera chonjo
malasi ya tojo ni kulala kwa
madawa eh madawa madawa eh madawa madawa mchetu chakale wawawa anzi ya machakaza paka kumacha madawa eh madawa madawa eh madawa madawa mchetu chakale wawawa anzi ya machakaza paka kumacha.